utayica kandi nari kure yagakiza ariko ngaruka nyamashinye nabaye incungu y'amaraso ye.